hey, na kupigia
okay.
So sweet, hey, na kupigia my buzz kama milango ya jela.
Benzi.
My buzz ikiambatana na hela. Na kupigia my buzz kama milango ya jela.
Benzi.
My buzz ikiambatana na hela.
Na kupigia my buzz.
My buzz kama milango ya jela.
Na kupigia
my buzz ikiambatana na hela.
Na kupigia
my buzz kama milango ya jela.
Na kupigia
my buzz ikiambatana na hela. Najisikia huru, free, upweke ni jela.
Umeniwashia nuru, you see, miswa bachela. Hisi vita ya masela, be my bank teller.
Najisikia guru la mapendo kama Mandela. Hutaweza kuniwini, ukicheza kama Winnie. Mini kiwajue cheza chini, yani mtoto laini, leta maini. Tazama makini, nazama ini. Because I'm
loving it,
feeling it,
feeling it.
And definitely I'm a killing it,
killing it.
Safari yetu, shikani kushike tufike.
Shika, shika, shika
ni kushike. Chukizao butu, zitupishe tupite.
Pisha, pisha, pisha.
Safari yetu, shikani kushike tufike.
Shika, shika, shika ni kushike.
Chukizao butu, zitupishe tupite.
Pisha, pisha, pisha.
No matter what I do, najua unanipenda and I love you too much. No one like you. Kusema kweli mama, you too much. No matter what I do, najua unanipenda and I love you too much. No one like you. Kusema kweli mama, you too much.
Mama, you too much, so I'ma get too much money. Mifuko ni kwa jo iwe ni too much money. Nanyosha maneno kama niko makamane. Na manisha nacho kisema, na amen. You are so special, very. Kuna leo na kesho kufaulu kufeli. Mapito ya siku toye kwenye mstari. Johnny, you salama, so hakuna atari. Dawa ya pesa so sura nzuri. Dawa ya tabia mbaya tuifanye vizuri. Kidawa wendo tiba unafanya nasikia vizuri. Hey, mami, hakuna nguvu shinda upendo. Na amen, upendo uambatane matendo. Na amen, na mina kukabizi kitengo. Ya amen, ya amen.
Safari yetu, shikani kushike tufike.
Shika, shika, shika.
Chukizao butu, zitupishe tupite.
Pisha, pisha, pisha.
Safari yetu, shikani kushike tufike.
Shika, shika, shika.
Chukizao butu, zitupishe tupite.
Pisha, pisha, pisha.
No matter what I do, najua unanipenda and I love you too much. No one like you. Kusema kweli mama, you too much. No matter what I do, najua unanipenda and I love you too much. No one like you. Kusema kweli mama, you too much. Na kupigia mabuzz.
My buzz kama milango ya jela.
Na kupigia mabuzz.
My buzz ikiambatana na hela.
Na kupigia mabuzz.
My buzz kama milango ya jela.
Na kupigia
my buzz ikiambatana na hela.